Usati ajoi ajasi anatu tiziko ndana muziko latu chikondi choka choka paka mapatu amama atati mpongo zinduyu zingati nyelele nkati mwankuyu ama opa yawe kuvala zilundu amama li oye uyu ndi mtu.
I go take you to mamae.
Le 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 le.